This program was first broadcast on Canterbury's access media station, Plains FM, and was made with the assistance of New Zealand On Air.
Dad, Mum, I've got a precious gift made just for you.
Dad, Mum, you always tell me to listen to you. Can you do the same when I talk to you?
Kai mai le tu spa ia, ka o wa o le tau mai tu se mau na ala. A o ina matua, le te a ese ai lava.
Samoae, ia e whaata alofa atu fo ia te oile nei aso, ma lau whaafunga mai. Whaamaloa atu lava le soifua, whaafutai le atua alo e maua pea le soifua maua, ma le malosi, wa tātou aulia mai e fo ile nei aso. E whaafutai atu fo ilo whaafunga mai ile nei aso. Ai ola tātou polkalami masani fo ile nei, ole whaata waina o ainga. Ola tātou polkalame fo le nei wafai ngoina. Ole au au nātou mō oe e hala ini nai tāla pupu. Ia ese imo mua pēr on tātou si ile vi inga male whaafutai ile atua. Whaapea se au onga maila nā fionga. Ona whaasol solo atu i fo ileo ni nai tāla pupu uwa saunia. Mola tātou polkalame le nei. E usi mai alau whaafonga sa amua. Ma ole tasalo ina ia whaamanuia ina. Mafaa malie ina lau faa funga anga. Seyo tātou tatalo. Lea tuwae lo mātou tamapa ia. Ile ma Yesu keriso lo mātou ali ima le faa ola. Mātou tasi ia tulava lo vi inga ele au noa. Ono olo walofa mātalasi. Ele mafayo na faa mtala tala ina. O oe lava ole alofa. Whaafetai, whaafetai lo whaatasi mai pēa mo i mātou. Ma le lilingi na mai o whaamanuianga. E a mata mai lava ilo mātou ola, ma laun mānava ola, i se kone o minute matai mi uma. Whaafetai lo ta mau ainga, whaafetai lo tali tatalo, whaafetai mo lo wanganga pa ia. Wa e tuu ina mai ina ia whai mao mātou fisoa soani. Whaafetai silisili ona o le taulanga tūtasi. Le taulanga silisili ua umalava ona e saunia. Ma ua maea ma whaatau nuina. E ala lava ile soifua o loula valo pele tūtasi. Na e awina mai ina ia maliu ma suyo i mātou le whanau. E tumu le a mio maa sei maa sala. Whaafetai awana e fulitua lava ilo walo. Ina ua whaatautau ina o ia ele saatauru. Ona olo manatu mai le tangata whaatau vaa. Ole whaali ina lava lea olo walofa nau nau ile tangata na e faya. Whaafetai tele lava. Aeta maa. E ole atu ila o fio, se e alo fa mai fa mole mole. Mātou te mana o mia la o fia mo la mātou pol kala mele nei aso. Ia fa manuia la o fia le au fa fonga. Pe o fea lava o fa fonga fonga mai ai, ma maua mai ai le nei pol kala me. Ma fa manuia fo ila o fia la mātou pol kala me nei. O ani tau ma fai ngā lau fa nao. Na o oe e te fa ato toa ina, ma fa alele ina. A ia vi ia e la wafio. Mātou te tatalo fo e mō nai o mātou mātua mātutua. O e o lo tu i mai pēle muli papanga i tutono maota malawa. Ia o atu lo walofa ia e lātou, ma wha amanuia ia e lātou. Wha pena fo e na tu i na atu nai mātua ma wha anau. Ai maise nai wha anau o lo whawhia ngai ma tu uanga le nei vai taimi. Se i leo leo ma pui pui o e tamā. O nai tamā, tina, usa matua ngane, o lo i tatono o ai pōpua ngā tia, i tatono o fale mai, tatono o fale pui pui, se i pai atu o a aola vea. E tu ina atu fo ini a inga, i apu o nisi o whaafia ngai mani whaanoa noanga, ina i o mātou tangata sa mua, pe o le alawa le mafuaanga. Ta maa faa mole mole, wana a oe lava e yei le mana faa maa lo lo, a ao faa maa fana fana, se ipa i atu faa mole mole. O le titalo lea, e ala atu lava le suafa pelo lo mātou ali ima lo mātou faola. O Yesu Keriso, amene ma amene. O te fia faitau ina atu se, te aule nei mai le tusi faita wasol nei le word for today. E fa palangi atu i ana faa. Tam fai lea faa liwa te faa saa moa. O le fai upolo o maua mai ei or sala mo e lima sifu lima lon fai upolo sifu lua. I le faa palangi. Cast your burden on the Lord. He will sustain you. The Bible says, cast your burden on the Lord and he will sustain you. God knows you're not built to carry the weight of worry. So he invites you to give it to him today. Anything that's big enough to be a source of anxiety should be turned into a prayer. Peter writes, casting all your cares, all your anxieties, all your worries and all your concerns once and for all on him, for he cares about you with deepest affection and watches over you very carefully. Note the word casting. That's the opposite of caring. The moment you recognize that a worry is beginning to weigh you down, cast it on the Lord, knowing he cares about you. Now, if God, he was a distant God, who didn't care about you, you would have reason to worry. Or if he was a weak God, who couldn't do anything about it, you would have reason to worry. The truth is, it's as you give your worries to God that you discover how big he really is. The songwriter Joseph Scriven put it this way. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Ia ole faiupul na ole salamo lima lima lon faiupulus furulua. Ia etu inatu ya Yehova mea umete papoleai. Papole vale ai, o ia lava na te tausia oe, na te letu una e whaavau lea mio tonu ina ia whaanga e tia. Whamaila fio ngā lea tua, ina ia tu ina atu ilea li imea umata ato te papole vale ai, a wā o ia lava na te tausia ina i tātou. O lo silo fia leleia lea tua, na te le ifai aina i tātou, ina ia o tātou tau ave ina ni avenga mamafa, e mafua mai le papole. O le mea le nā oa ia fetalai mai hei, ina ia la fua ai atu ia te ia. O mea uma tātou te papole ai, e te tau ona avea mā tātou te talo. O le atua e tumu le alofa, ma le alofa muti muti vale mo tātou. O le upu le whapalangi, o le upu casting, o lona winga, o le ave ese atu ma oe. E le o whapea mai ina ia carry o tātou popole, po le tau ave. O le taimi lava e te langona e wa a mata o na aluane le popole ilo loto. O le taimi lava le na e tuu ina atua i le ali, e ala ilo tatalo atu. A fai o le atua e nofo mamao ma le kea mai e tātou. Se manu o tala feanga yai o na tātou popole. Ana faa pea foi o le atua e vai vai ma le yai se mea na te mafaya. Se manu fo i watala fea ngai lo tātou poli. Ai ole mea moni. Ole atua te le. Ole atua maalosi. Ma e tumu oia ele alofa mo i tātou. Lana tangata na ia faya. Famai upo le pese fo ilea faa palangi. What a friend we have in Jesus. Olo oyeni upo faa pea. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Ua faafia ea ona avesea lo tātou filemu. Ua faafia ea ona tātou tau aveina ni ti ngā sā le tatawai. Ona olo tātou leo ilu mole atua i tatalo. Matu ina atu uma ia te ia mea uma. Cast your burden on the Lord. He will sustain you. Ia tu ina atu uma ele atua atatu avenga mamafa. Awa o ia lava na titausia maya itatou. Ameni.
Solima, oli, oli. You're listening to Whātau Noenga program on Plains FM 96.9. So stay tuned.
Sa'o matamata la vaile le funeral o Prince Philip ia po Berenice Filippo le to'olua Queen Elizabeth le sa fa'asalau ina mai. Pe on sa fa'asalau ina mai le TV le aso sa na te anei ina ua toi fa'asalau mai. Sa tau ane alo ma fau fa'apea. Fa'amata o fa'apea la le fa'atale mai o le atua ma'ana angelu. Ile ulufa le ato o Prince Philip ili langi. Pe a fai o alu atu ili langi. Ona tau ane le alo ma fau se tala na o fai tawai. Ise ulu nga li e misionare ia solavala waleva. O le tala moni le nei tala ae wa ule maa suafa o si unu ngali. Ae paule mea olo o umana tua mai. O le unu ngali e o mai mai Amerika. Famai le tala. Ina ua maa tutua si unu ngali i misionare. Ma ua maa na o e toi foi i Amerika e li itaya ai. Sa puk loa le la fai ngā malanga le vaa. Ba a fai e fai malanga i lunga o le sami. E toe fai malanga i New York, i Amerika. O si nei unu ngāli, ua umola soifua le tāla ina o le tāla le lei tutono Afrika. I le tonga vau, i mea eno nofo e tangata, i tutono nuu e mamao mai taulanga. Ua matua e mafatia si nei unu ngāli, ile mamafatu ma le faingata o le ngā luenga. Ele aini la tupe, toi ua mātutua, ma ua fōlinga o ni tangata ua lewa o na le toi tausi aina. Ua oile asa fai malanga ele nungali, aina fata ia, ina ua lato fai malanga fatasi, ma le prestene o Amerika, sa asia setu i Afrika, mō ta alonga tutuli manu sa fai ai. Na whaatumuli ele vaa ele pulestene mana au o he vaa vaa ia, ma tausia o ia ele fai ngā malanga. Na vaa vaa ai peale ta maa misionare ele tausia ina ole pulestene, ma le mumu iai o tangata ina ia vaa vaa ia faale lei o ia. Olea na mawa ele ta maa misionare ili ti ngā alo na loto, ona ua ia manatua ne whapea. Ua fia tausanga o maa polonga. Ile au auna ile atua ma le tala ina o le tala le lei. Ai ole ali iperestene o lea saa na saula vai tutuli manu matafao. A o lea ua ave uma iei mea le lei. Matau sia faa le lei. Ai le ai lava maseisi o kea mai lava ia ila ua. Wa alu pele fai ngā malanga se ia o atu i New York. Wa whaatumulia le wafu i tangata. O loo whaatali maile ali i presteni. Wa pisa ofo i leo whaaili. Ma le fe e o tangata. E whaafei loa i maile alu watu ale ali i presteni. Ele ai masei sina kea ane si nei unu ngā ali i misionare. O leana musumusu atuaisi ta mailo na toolua. E pei lava e le fea nei mea. E whape fea ona uma o tā ola. E whaia le fina ngalo le atua. Ai le aima se isi e kea mai. O whai ato si tina. E le aise mea lai ona e mawhauwhau whape nā. Ia ona whai malanga lea mao atu se fale. Fale tuai lava e lata lata ele sami. Ma nofo mau tutongi ai nā. Ua tau nu ile fale, ai ua toi to mumu ane fo ile toia ina. Ona fai atu lo leo le lo matua. Ai se ala le mea e te to mumu mai e ia te au. Ai le alu e tau ile atua lo le fia fia. Ona alu lo leo le toia ina ilo na potu. Ma lokal fai tutoa. Ai fai e ia na talo sanga ile atua. E momoli e ilo na le fia fia tele i mea watupu. Na fata yele lo matua ina ua ulufafo maile tamaa. Wasao mafolinga ata ata. Wafesili etu yele tina. Oi, ea, ole ala mea watupu. Anatali ane le toya ina. Na tao umma ile atua la ule fia fia. Waalu le fia o tausanga o taapolonga e fayalo na finangalo. Ma o taa maatitiva ma popua ngā ina i Afrika. Ai ole e fōlinga mai, olo oia faa manuia i tangata ele eini mea na faya, ai na ole taa fafao. Ai na tuu mai ele atua ele uloto, ma musu musu mai, faa pea mai, lau faa na hawe, e te lua le iyo o mai ilo lua a inga moni, au ale popole, olea o te faa tali atu. Ia, e moni le nei tala. Awa a fai olo e au au na ma fai ale fina ngaro le atua mo oe, titao na fai. A ewa vai atu e faa manu ya ina lava isita ngata a ele o oe. Ia a tonu tatou te manatua na fo ifa pea. Ia, a ele ai, ele titao na tatou manatu faa pea. Awa ele o so tatou nu moni le nei. Olo o faa tali tali mai lo tatou atua. Mō lana whānau, ilo tātou āinga moni. Ia whāwhitai lava.
Lord, I saw your face last night when I looked in the sky. You were smiling. You told me it would be okay. You would make a way in my dark times. Every time I hear your voice, and every time I feel your tomorrow, one more time. When all my friends go away, I'll be glad to say you're still near. So love.
O le Plains FM, iwa ono tesima le iwa le nei, I le polakalame o le fata aua ina o a inga.
I ho le isi a tātou tāla le nei, I a epe I e faa sino le nei tāla mo le faa nau, I a e au ngāfo I mo I tātou. O le tāla le nei ufa au le tāla ina, o le tāla noanga I a polifono tanga a manu. O se tasi unu ngā li, o toma malusina, e fai se la fato a ngā moa, po se la la fu moa. A ole unu ngā li fui, e fai le la maile ma la pusi. Na o se tasi aso, na fai aile fono a manual nei unu ngā li. O na o aso umalawa, e tawa imisa e nei manu titono le fato a ngā. O leana manatu ai, e te tau ona poto poto, a e se itala noa, po ai e sili atu ona o ngā e leo ngāli, I a toma malusina. Na mua mua lava oso ane le maili. Ma ai oto, ua matua ti ngā o mata, ma utalinga, ili faa longlongo atu I ate oto, ma vaa vaa I atu oto me fai. E le ai maseto wa o ngā i o tātou matai. E na o le tou wha atele ngā luenga. O awe mana o mi atele, a wā o awe pui pui ina toma malu sina. Wa o so wha alava ane le pusi mwha pe ane. A wo. O le ale awinga o lau tala e leiso wa o ngā. A e te alu ane lai ai isumu ye fetolofi ane ma ai fua moa moa. Le mau ai tupe e toma malusina. E matua te lelo ua o ngā, e mana o mia te lea. O le mea wale nae e mili mili mai e lava e lusina lo tino, pe ano fanofo e lunga o le nofoa. Na hoso mai nei le moa, le toa, wafaa pe ane, shhh, e le tatau o na vave o na faa alua o lua sa vili. Ali I maile mapusi, a e te lua le e maal malama. Ia, se ita ngā iane. E mawhai ona lua ta awina le taimi ua lata o na hao. O hao lea e fafangu ina ilunga toma malusina. Aile ngata ileo. O fea lea e maua mai eifu amua. Lea e maua aitu pe toma malusina. Ha? Se ifai mai ala. O ai e pito isili o nao ngā. Aina fate ia umale vahenga. Ina ua totolo ane le loi mfape ane. Oi soli, ai se ātou te le amna iei nā I hau. Ai o nolo tō vāwa, ai mai lo lai titi a ea. Ai wa ai o tō, nā o a o lava lai tusili tuspaia, lai fai mai el tuspaia. E o mai e vāwa ai a te au, te wha pē I la unga lue, o nā tō wha tai mai le iai. Te le fo ilo wā ngā mō tō mamalu sina, o au le, e wawe o na wha pala ina o tō tō mō. Ina ia faa le leina e le pala pala. O fai atu na ele tonu o le maile. Ok la, e mawhai la ana fisu ya ia tātou me faya. Se ilo ai, pe mawhai e leisi o na faya ngā lue ngā leisi. O na ilo ai lea pe o ai moni lava e sili atu. O maali lie umaneile vāenga, o le a fisu ya ia lātou ngā lue ngā. Ma mea e whaia mo se vai aso. Se iwa ai pe wha pe I. A I le aso mua mua lava. Na lātou ilo ai. E le ma whaia ele maile o na whaia le ngā lue ngā le pusi. E le ma whaia ele pusi o na whaia le ngā lue ngā le toa. A e le ma whaia fo ele toa o na whaia le ngā lue ngā le loi. O toi poto poto ne ele vahenga. Ma o lātou tau whai fit wha ato e se a. Ma ua lātou whapeane. E le ai masa I se sili atu na ilo le isi. A wā e tof tof sia umma I tā lātou. Ma mea nā o lātou lawa I mawhai o na whai aina. O le mea lālea. E le te tau e lawa o na whai tus tusa a I lātou. Don't compare ourselves to others. That's what they said. Ia. E telefo I se aonga sinei tala popo. A wae to a telefo I tātou. e ala ona maua i tātou le loto ti ngā ma le loto le anga ma le loto ele elea. Ia ona ole mafaufau. E sili atu le isi tangata nai lo. Oe, e le o se mea tatau, po o se mea tala fea ngai, lo tātou whaato si tosa ina o tātou. A ngai isi tangata. Ia, whaafetai lava.
You are listening to Whata Wainga o Wainga program in 96.9 Plains FM. So stay tuned.
Yo, le taimil nei mo sa tātou moli mau po se testimony. O se moli mau le nei ma le tamaitail nei soafa ya Doreen. O ia sa lau iloa ini anatusi sa ato susia. Ile isi tari tonunga leo lo ta atele nei fo e ta ua ole. Christian Science, ia po le New Age. Fa mai, o la ato e tari tonu ile atua, e tari tonu fo ia Yesu. Ai pe ta, o le matua e se lava o le Yesu le la e tari tonu iai. Sa fa pe ala manato le ta mai ta. O lo oia fiso so ani ile atua, ilana ngā luenga o lo faya. O le fisosoani le tangata, ma awa o tangata. Sa ia leilo aina, e se sela na mea o lo faya. Se ia o oina faa longolongo le leiti o Estasiaso. O lo la aunga mai e se faife au kerisiano. O inana amatayo na ia faita wina ele tuspa ia. Na ia tawane lan faita au Estasiaso, ele tusil ne ia le. Teutonome sfulvalu. Alona fai upo e sifulu e sifulu lua. Fa mai upo le neitus. Awana iloa ya te oese tasi. Na te faa uyane lo na atali ipo lo na fine le afi. O se e fai tonga fiti faa taula itu. O se e ite ya ole langi. Po o se saa ili faa ilonga. Po o se taula itu. Po o se apele. Po o se fisili atu ya itu. Po o se waiele itu vavalo. Po se sa ili atu ye ua oti, awae ino sia Yehova o ilato uma, o e faya na mea. E tulia fo ilato we Yehova lo watua, ayo luma o na mea ino sia. Fa palangi, let no one be found among you who sacrifices their son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft or casts spells, or who is a medium or a spiritist or who consults the dead. Anyone who does these things is detestable to the Lord. Because of these same detestable practices, the Lord your God will drive out those nations before you. Ia, Samoae, e toa fia ea I tātou olo o tātou whaia lava le tele o nisi o neimea. Whapei o le aami o fofo, whaatau la itu I e po o, I la tau nae tele nao mai whapea mai, a mea o pai po o la whai ua lewa na maliliu, na ua ulu I tutonu, ulu fia I tutonu o tangata o loo, ngase ngase. Ia o nisi whai e fia fia tele e whaitau I newspaper, I mea nae ta o fetu, nae au mai eini fe au, e whaatatau I o lato o waso whanau, I le vaenga o fetu. Ma le tele lava o isi mau mea o loo tele ina tātou whaia. A tonu o loo tātou whaia ma lo tātou le iloa. Ai o lea o faale mai e la fionga le atua. O mea na ino ino I ele atua. O le mea le nasa a moa. E tā ua I lava lo tātou whaita wina o lea fionga le atua. Ma tātou tau ma whai sa vavali ai. Ia ai whaafonga mai ile mole maule nei ile whaap.
For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander off into myths. Father, we pray that as we turn to the Bible, that you will open our eyes. Grant to us understanding in our minds and faith and trust. Accomplish your purposes, we pray. For Jesus' sake, amen.
I was born and raised in a false church, Christian Science. We'd go to Unity sometimes, but it was basically Christian Science, and it teaches a completely false gospel. It teaches that Jesus is a created being, the first Christed person that we are to aspire to, and that God is basically a genie who will grant your wishes and give you health.
What is your heart's desire? What do you wish? Listen to your heart. It always speaks the truth.
Unless I have a problem with my heart, the gospel turns that on its head. The gospel actually says, no, the problem is inside of you, but the good news is that the answer is outside of you, that the love of God yearns for those with a heart problem in order that our hearts might be remade.
My mother had always told my brother and I that we were Christians because of Christian Science, and I went right into the New Age, basically was teaching Christian Science in the New Age, and became the top-selling New Age author at the top-selling New Age publishing house. And I don't say that to brag, I say that to give glory to God, because to be saved out of that deception is miraculous.
See, these people are in search of a spirituality that is disconnected from biblical truth.
You're one with me, you're one with Jesus. You're one with Mary, you're one with God, you're one with all the angels. You're one with the person sitting next to you right now in this theater.
Jeremiah says the same thing. Listen to this. An appalling and horrible thing has happened in the land. Whoa, what's that? The prophets prophesy falsely, the priests rule at their discretion, and my people love to have it so.
Hi, I'm Doreen Virtue, and you may know of me from my books about angels and my oracle cards. What I was best known for in the New Age was called angel cards, and they were based on tarot. Tarot scared me. It had the devil on it. It had pentagrams. I didn't like any of those things. So I created a deck of cards that didn't have any kind of evil symbolism, but still was used for divination. And after a while, I think I had about 25 different decks of cards for sale. And I would give workshops around the world and on videos where I'd be demonstrating the cards or teaching other people how to use them. You know, everyone has guardian angels. I'm speaking as a lifelong clairvoyant. I didn't think anything I was doing was wrong. I hadn't read the whole Bible.
There's no one in the sky with a clipboard judging you. That's all dumbed down religion stuff that is not true.
I thought that Jesus approved of everything we did as long as we were happy and positive. That's what we were told. We were also told there was no such thing as sin.
Because if you think about it, the biblical assessment of man, what the Bible says about us as men and women, is not naturally appealing. You know, if you want to appeal to people in the Sugarland Valley, you probably shouldn't tell them what the Bible says about them.
And no such thing as hell or the devil, that the crucifixion was a metaphor and not literal.
Because what the Bible says about us all is this. One, I'm sinful. Two, I'm guilty. Three, I'm responsible. And four, I'm lost. Have a great day. See, it doesn't work. It doesn't work. You can't do that.
It was January 2015 when I first had kind of this bubble of narcissism that I was in, where I thought that any thought I had must be from God. I had that popped. I was pierced by the truth in January 2015 when I was driving and listening to Christian Satellite Network, and Alistair Begg came on with a sermon called Itching Ears about 2 Timothy 4. And he talks about in the end times that people will want their itching ears tickled by false teachers. And he described what a false teacher did to give false hope.
They will accumulate for themselves teachers who will accommodate their passions. This is what I want to be. Oh, well, we can help you with that. As opposed to, well, actually, this is what the Bible says.
And as he talked, it was the first time I'd ever been convicted for being a false teacher. And it just completely shattered my belief that I was supposed to give hope to people, even if I didn't really believe it. I used to tell people, oh, everything's going to be fine. The worst is behind you. And I realized, listening to Alistair, that I was not helping people doing that.
Don't speak to me smoothly. Speak to me straightforwardly. My life depends on it. My eternal destiny depends on it.
I really consciously changed. I was still a New Age teacher. I was still spreading deception because I was deceived. But after hearing his talk, it pointed me to go to church, which ultimately pointed me to the Bible. And when I got to reading Deuteronomy 18, 10 through 12, that's when I saw a list of things that I was doing. Fortune telling, divination, mediumship, interpreting omens, and the passage says that God sees people who do those things as an abomination. Not the actions, but the people. I was blown away by reading this. I thought before then I know it sounds ridiculous, but I thought that I was helping God in the New Age. A lot of false teachers think they're helping God because we seem to be comforting people, making them happy. We seem to be bringing healing to them, but it's all demonic and we are blind to that truth. So when I read Deuteronomy 18, 10 through 12, that's when I finally realized that I was a absolute wretched sinner who'd been spreading lies, destructive lies that could send people to hell for 22 years in the New Age that I'd been teaching. And it just broke me. And I just got on my knees and started crying. Probably did for about 3 days. I just kept saying to God, I didn't know, I'm so sorry. I had no idea that I was defying you. I had no idea that I was breaking your law, that I was sinning. And I just kept saying, I don't know what I'm doing. Please, please, Lord Jesus, take over my life. And just praying that he wouldn't send me to hell or anyone to hell for my false teachings. And that's when I was saved.
Jesus is himself the gospel, the good news. He is the Lamb of God who bears away the sin of the world, as John the Baptist points to him. He is the good shepherd who gives his life for the sheep. Gives his life for the sheep? Why would he give his life for the sheep? All we like sheep have gone astray. We've turned everyone to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. I am the him, says Jesus. When we subtract from the person and work of Christ, we have no gospel left to proclaim. because the person and work of Christ is the gospel.
So uanu e beilava ita setanga tatu ulafo aina elea mana ia ita elela lulangi wa avea ita masume palutangi tangi o Yesu Letalimanao Iso seaso Nati ta ita ita ua ilonu fina ngalo Omea ete lega ai ai muamua Talitonu lofa atua tua Oleke riso lelo ona Olo oso ifu
Ile Plenty Theme 96.9 O tau tau le la 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 au. Ma wā mata o na sau I fafo le pepe. Pepe lele fo I lea. Na faisi na umi o na mata mata le neita ma le fe mingo ingo ya I mai o le pepe. Ma tau ma fai e sau I fafo. O na maaya lea le tama. Wa umi se taimi e fōlinga mai e leise me o tupu. O na ole mana o le neita ma ina ia vave o na sau I fafo le pepe. Olea na ye tangwa ile sele ulu, ma o ote le tama ipu ile tino le fua pepe. Ina ia mafayo na sawa ifafo le pepe. Ele ileva, ae pa uma ifafo le pepe. Ae pe itai, wafolinga mai, o lo o fulalo na manava, ma ele o folinga le lei mayo na apa au. Ele o mafayo na faa sao le lei apa au. Ona nofo nofo la vele o le ta maama matai. Pe ole ale taimi e fōlinga ato ato aile pepe. Mama fai e ona lele ese. Ae pangalea. Wale mafai ona toe suia ato ato le tino le pepe. Wana ale tutolo nei. Ae wale mafai ona lele. malona manava wa pe falling a fula. Ele iloa ina le neita ma. Ewi ilona loto alofa ile pepe. Na ala ai ona yeta mfai, na ia mfai ona fai ngofie. Ma vave ona sa fafo le pepe. Ae pe tai, ema na omia ile pepe ti nga mfai ngata. Le lana ia faafia ngai totono le fua pepe. Ole mele na e faa maalo siya ilona tino. Ae maise ona apa au. Na vaaya ile neita ma. Wana alfetola faa yole pepe. Ae wale mfai ona lele. Ia ele faape na ea ita atou le tele o nisi taimi. Ae maise lava ita atou le vaa o maatua ma faa nau. A tatou vaa aya tulo maatua le a faafia ngaya tatou faa nau mani. Faafita auli po ni mea tinga. Ae maise fo yoni fai ngatae me tau tupe. E vave lava on tatou woso atu. Ma ofo atu le tatou soa soani. Tatou te mumusu te le vaai atu ae safa mai e tatou whanau. Ae ngalo ai ae tatou. Olo o tatou cripple ina tatou whanau. E leo mawhai ona latou learn mai i mea whai ngata. E tutupu mai mawha maalo sia ai o latou o langa. E mana o mia mea whai ngata ai o tou soi fuanga mo tatou o langa. Ina ia mawailo tatou poto malata mai. E faa foe ina ai. Ae maise o le faa maalo sia ai o tatou tangata. Ia e maana ia foe sina o onga mai sinei tala pupu. Faa fitai lava.
Samoae, pangala valea,
ona wa mai afo ile tato taimi fa to la ngaina olea ole afa nga tato wa fo ile tato pol kalame o se ta mu fainga fo le na mo le ne yaso ta lo sia o fa malia ina lo fina ngalo ai fo jasi pe ale vi inga ile atua e mo mo le ato lo fa nga mo o em fa afta yatu lo fa fonga fonga mai ia awane ngalo to e fa long long mai fo ile as faraile o lo mana nei pe au tātou au lia le alofa o le atua, toi maua to ai fo e se wha opoponga o le nei lava Paul Kalame. Ia manuia ngaluenga wha ai o le vai aso, manuia te lfo i oe malau ahenga, ai wha tō wha am wha soifu atu, tō wha soifu a Samoa.
I love you, Mum.
God bless you, Mum and Dad.
I love you, Dad.
Jesus loves me so much, do you?
To Fata Waino Aina. Next time on Plains FM 96.9. Same time, same place. Don't forget, Jesus loves you. Tofa Soifu.